On the beat.
Wanangu twende nikiri tuka enjoy leo. Oe machizi boti nasema twende nikiri tuka enjoy leo. Wanangu nasema twende nikiri tuka enjoy leo. Oe machizi boti nasema twende nikiri tuka enjoy.
Kiri marasoni tuka enjoy. Tuka enjoy Moshi Kabu tuka enjoy. Tuka ikiri marasoni tuka enjoy. Tuka enjoy Moshi Kabu tuka enjoy. Tuka enjoy. Tukiwa Moshi Kabu tunayumba na kamnyweso. Kushoto kili light kulia kili laga isikose. Tukiwa Moshi Kabu yani fulu pisikali. Jikoni minyama nyama ya kulia na ugali. Ukitaka Moshi Kabu utaipata shanti tauni. Yani vaa upendeze ikibidi utupie gauni. Kwenye show ya kilidomu ukiwa unamwagilia moyo. Mbele yako kwenye stage ni konde boy Harmonize. Kulia ni King Kiba kushoto mtoto Madi Mario. Na kwa wale wasiofika tunawafungia vio. Kama vipi chukua tambo weka juji chukue picha na wezio. Chukua tambo weka juji chukue picha na wezio. Chukua tambo weka juji chukue picha na wezio. Mwanangu chukua tambo weka juji chukue picha na wezio. Wanangu twende nikiri tuka enjoy leo. Oe machizi boti nasema twende nikiri tuka enjoy leo. Oh wanangu nasema twende nikiri tuka enjoy leo. Oe machizi boti nasema twende nikiri tuka enjoy. Kiri marasoni tuka enjoy. Tuka enjoy Moshi Kabu tuka enjoy. Tuka ikiri marasoni tuka enjoy. Tuka enjoy Moshi Kabu tuka enjoy. Tuka enjoy. Kwenye show ya kilidomu watakuwepo je melodi. Nalijua bara lake na wala sio la kufoji. Kwenye show ya kilidomu watakuwepo bayani. Mzee wa kuzima taa nye wenyewe mtashanga. Utasikia ta 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 ta. Utasikia ta 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 ta. Wanangu ta 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 ta. O jamani nasema twende nikiri tuka enjoy leo. Oe machizi boti nasema twende nikiri tuka enjoy.
Twende kiri tuka enjoy. Tuka enjoy watu wote tuka enjoy. Tuka enjoy ngoja kwanza. Kwenye stage atakuwepo DJ Jozi. Wanangu kwenye stage atakuwa DJ Alibi. Wanangu kwenye stage atakuwepo DJ Jazzy. Wanangu kwenye stage atakuwepo DJ G. Wanangu kwenye stage atakuwepo DJ Kali. Wanangu kwenye stage atakuwa DJ Bariki. Wanangu kwenye stage atakuwepo DJ Azo. Wanangu kwenye midundo waze wa State of Life. Ayo! Mfate ulo mlipia mshikilie kwa nyuma. Mfate ulo mlipia mkamatie kwa nyuma. Mfate ulo mlipia mshikilie. Sijaona mkamatie kwa nyuma. Mshikilie kwa nyuma. Mkamatie kwa nyuma. Mshikilie. Wanangu wanainama mdogo mdogo wanainuka. Wanainama mdogo mdogo wanainuka. Wanangu wanainama mdogo mdogo wanainuka. Wanainama mdogo mdogo wanainuka. Kama ninasikia joto. Kama joto. Wao ni joto. Masela joto basi nasikia joto. DJ Jos Azo Snapa Montana anakusalimia State Rap Vibes One LA Studio Chiene.